X66.
Let's live again.
La sema gira la colli come ogni, ma i giononi, e la magione si cuoni, e vi uruma a one. La sema gira la colli come ogni, ma i giononi, e la magione si cuoni, e vi uruma a one. Yani sasa, so singis, nasa hao numbers a one anapiga ya kwako. Unanipa uchis, umeharibu medula, longata, uja misindis. Mimi kweli ni memisi kwana tu ya kwako. Meza ni tumbil, sani moja na nyingine ya kwako.
Ayuyo nilewe, nilewe.
Na sitaki thibitisha limekwisha. Penzi tena swezilisho, kulambisho, onkulisho. Yani kujipikilisha, kutotisha, hili mbona na nitisha. Na kama uwakika, kwenda sina uwakika, kanitafika kwenye vita. Sasa nani ukunishika, wendo wangu maiskota. Bona mwanzo ulisema kwamba utoniacha, utakuwa wakwangu. Bona sasa uminiacha, yani peke yangu. Nisha jitamba kwa wanangu kwamba wewe dopacha wangu. Uminiacha dailema, yani peke yangu. Nasema jina lako liko moyoni, maishononi, ila machoni sikuoni, hivi huruma hawani. Nasema jina lako liko moyoni, maishononi, ila machoni sikuoni, hivi huruma hawani. Yani sasa, so singis, nasahau numbers za wana napiga ya kwako. Unanipa uchis, umeharibu medula, blongata, uja misindis. Mimi kweli ni memisi kwana tu ya kwako. Meza ni tumbil, sani moja na nyingine ya kwako.
Tell me your boyfriend names, I need to know this man. Cause you changed my life, now you freeze my heart. You don't leave a fan, you want me. I just a koni kakizi, uka take it easy. Why you by now? You play me like a Messi. Umeshindwa ficha nyeti, imekwa jeti. Oh mama, oh. I feel it like I lost my name. I don't know what go put in my shame. Choice to live or die, my chununi on my. Mana nimekosa mapenzi, kwa mtu niliye muwezi. Kuishi tena mimi siwezi, chununi. Nasema jina lako liko moyoni, my chununi. Ila majoni sikuoni, hivi huruma uoni. Nasema jina lako liko moyoni, my chununi. Ila majoni sikuoni, hivi huruma uoni. Nasema sasa sio singizi, nasahau namba za wana napiga ya kwako. Unanipa uchizi, umeribu medula, prongata, oja misindizi. Mimi kweli nimemisi bana tu ya kwako. Eza nitumbiri, sani moja na nyingine ya kwako.